Kopano mi hia tunai mai te reo i rangi te hiko teika tāku kei rungo te wai a tō mātou kuia anei mō ngā kōrero mō te hākina kina ko huhana pirini. Nō reira, e mā, ki o rānora.
Mōrena, mōrena, kia koe te matua.
Ae.
Tēnī rā ātahu, tēnē ātahua.
Ō, ae rā. Ko tēnā kōrero kahore e kōrero tika atu i tēnā e rā. Tino ātahua kei konei. Te pūwherotanga o ngā koroke nei a Sunny Sun, Sunny Day. Ani e peipei ana ka puta maia.
Kia ora, kia ora.
Narungai tērā e mā ngā rā whakatā e whā mai te harare ai, te plaire, lāhoroi, lātapu me te mane o Nanahira. E hanga hākina kina i mā tiro koe i runga o te pauaka whakātā.
E matua, e pai ana tō wāti next minute ko haritonu, last course, haritonu. Straight path ko Peneke ko Meteke ko mo. What did I see right? Ko Meteke, yes, Krani, nobody on the other side. Even the warriors, oh my goodness. Ngari a kwate tena, I mātake take uetahi. I mātake take uetahi. Mene toko papa, we all can win. We all can win.
Ai, e runga tō nei tēnā kōrero, ngari, ko nāno ngā kōrero katoa tō matua, meana, we can't all be doctors, ngari, maybe some of us.
Puna marga.
Ne, you let the bag out of the cat.
Kamete, ka hoki we tahi na, ki paito o whare, ngai a kātou tēnā, me te no, e pai ana, my house might be a Ponderosa, ngari, ko tō Wairua i roto, hey, ko te Wairua i roto, nā. Hari ko tika ana te kōrero menga ne, ka haere te koukou, hoki mai, ne. Ko pēne atau. Ka matu e matu, a kātu pata mai na te ua. E haere na ki te koukou, we tai ko rongo pēne ana. Oh, I'm going to have a shower so I get warm. Ne tai hoka matu, e ngari tēnā, ne.
Mena puta mai te awa ko haere ano ki te horoi.
Kapitu, ui tei tēma, ki hoki ngā, kore au hati moko tāra papai ngā, e, mā rātu, nā te mea, hipunga ne te mātinga, ne, a pai ana, next minute ko hipunga ki te, te hope ne, te tahi tāura anō ne, me te pangatu ngā te taipa kiamma. Kia maroko e nā, you have that on the next time.
Ai, e rungai wena ko tahi tangata e rua taula anema?
Oh ai.
Mutu me ngā kākahu māku kei raro tonu e rara pāna.
Pono marika tira kōrero.
Ari e mā i wera mea katoa e pēha te maha o ngā manuhiri i taekei ki roto i a koutou?
Oh, kanui ngā manuhiri. Ka mutu e hura kua tu te mate i te weekend ne, nā ko whamano he mate i nā nahira e ki, no te, ae, no kona, no kaita, te tana pāpā, tā pāpā te kotiru nei, he whanaunga na kia te tahata ko pāpā mā, no ngā waipore, no ngā rurape.
Oh!
Ae, ne. Ngari, I ko pange no i te mate, you know.
Oh, ai.
No, ngari we te tama ko pene ka nau. A kwa tu, e mea ko pene, oh, please, Lord, don't let them suffer too long. Ko rongo koe we te pene, you not God. Nira.
Ai, ngari, ko wera kōrero e mihi aroha ke, ne, mā kahore.
Pono mate.
Ai, kahore e kalanga i te mate, nera.
Pono marika.
Ai, nā runga anu e wera. Emma, e hia o wo mokopuna i hoki ake ngā whānau ki kona i ākoe nā mō ngā rā whakata, e tino kiki anō tō marae tēnei.
Oh ai, 21.
Ui, nera, e ha wotau.
Kata, me te tēnuka ki te ngā tangata mōmai wa rātu kai, ne ko kai ngāno he. E mata, patare paite i kai hāre rātu ki pangaru ne te fish option, ne, no miti.
Oh, ne?
E matua te kahawai marika matua. You know, slice me atu koe, mā paite. Oh, man. Nā, kai uka me te nā mōra tātanga rori. na ka mure ki ngā whānau ne, ngari me meta koutou. It's a fleshy that's white as a sheet, ne? Because we tai ika, ma pura te koe, slicing at te koe, e pata mea hei, e toto ki roto, ne?
Ai, ai, hore kau kei whati a te.
No.
It didn't bleed it, ne?
Nā tu marika kore o kato, o kato tamariki, tako kotiro marika, ne? Mete na, when you drop them off, ka mete koe, the flesh is as white as a sheet, ne? Kia kore me, oh, kahoi de, oh, they, na, e matua. Ngare tai nauka ki te ngā tangata tai ka mahi, raw fish. Oh, tell you. Ngare, e nauka pene ka hakaro ki te koe, ne? Ki te koe. Ngare, pese ke hoki mai rātu, ne? He kai hou, ne?
Oh, ai ma.
He kai hou, e nau, o kato keu ia. Ko me te, nā, mure, Mōre ngā tōinga wā koutou ika, mōre ki te ki ākarana. Ko mea ki tōko mokopuna kaha metene. Se mai, ko pēne, yes, nena. Wari tai oka mete, aere tai tō ki ākarana, tai rongo me Kentucky Fried Chicken.
We, finger licking good, ne? Oh, aere, mai, mihi tonu ana mō e nā kōrero. Engari pēnā i tāu, ki te anako i tēnā, e tino maha nāno ngā kai, kei o tātou rohe papa moana, ne,
Matua, koi tēnā toko aroha ki wā mātou kai tamariki koni. Mōre oki korongo koi mena o mōre ngā kai mga kui ngā kau mātou. Ia e nena tatu mai te kai, ne, ko toho tohanga mga whānau kato, Koi tēnā toko aroha. Ngari ka pēne kēne, koi wera ngā mahi te mātou papa, me wana, tūngā.
Tūngā nene?
Ai, matu, no, me mutu te play kari. You know, papa ita, gari we say, kani o ratu, hare me kakataka ngia mai ngā kai koni, nā mohi o ratu, nā o tono aki ngā whānau, ne? Hele ngā mea tini ngā tamariki, e te toru taima ka tono atu, te tei taima, tai ka hoki o mai ngā kai, tai ka hara, he mā take hoki o mai. Ele haere to nakumarika mo tego medu baby why did you send this back take a pin in my car oh nena I don't want you buying us kite
oh neda
I know come don't do that people are dropping these off to me they know I will deliver it got it tayo come but if it's crispy biscuit you won't get it take a kata oh tayo come no darling People drop it off to me, and they know I will distribute it out to all the family. Ka kata e kia tuko metanga ngare pene e pikete crispy biscuits, koro e fifi. Oh, my goodness.
Oh, ai, ko wēnā ronga mea pai hei tautau ki te tī, nema.
E tuko mokapuna tūrua. Ne, me kone tuko kapatīrunga tega. Mako tiki pikete mana, rere mai ki te tautau roko tuko tī, ne.
Aira.
No, tell you, nanny, make your own tea, nothing mine. Cut it up, baby, tell you. Mare awa, pene in the koro, mightn't be a ponderosa. Mare the waitua.
Oh, aira, mai. Runga tonai tēnei tautoko ana. Hori te ana tōku kāinga ki tōu, hoi no te rereke tōu, te awa kei te rā taha o te rori, tōku mea ka kuhu mai koe maro tō te awa. Kia puta mai ki tōku kāinga pena. E wairua kei kona heihe haere koti te mana ki tōku whare, kore e whakaingia, kore e tuku ake a whiti mai te awa. Nārungai tēnai mai, hari i tonu ana ka rongo i tō reu i tō kata, a kōrero anō noa a taua. Pena koe ka te mihi ki uo mokopuna ko hoki ki akarana, e hawa kōrero ki a rātau?
Ai, e pēne kene, kia tūpato koutou, e kako mea ke te tahi. But mum, we might be careful, but the other mightn't be near.
Aira.
Aira, and it's in God's hands now. Haere te koutou nāu. Me toko, kia koutou kato, kia tūpoto.
Ai, kia orai ma. Ai, ko tērā kahore, ko ngātu kahore konei mai. Ko tēnā tonu, te kupu tīmatanga, ko ihoa, te kupu mutunga ano, ko ihoa. Nā rungai tēnā. E mā a kōrero noa tāua ko ihoa tonu hei kai tāki Ia koe, ia koutou, te marea, a kōrero noa, Māori o Raima.
Kia ora, kia ora.
Kia ora, ai rā, ka loko mai koutou, ki te kata te kuia pā ahuhana pirini, me ngā kōrero tino hāri kehi nei, Māori o Raima.